kubwa chitia. Nsale kubwa na jencha. A rig man, kimsi.
Ate mkupia.
Sijafu na tulondo, za timu kukorelera. Ibu kwa nasimanyi, na higa timu na kutengera. Take me to positive, me live very good life. Nyagala kumbunya negative side. Give me more, never minimize. No more heartbeat, beat on your side. Iju mi wanga we watonde wa. Ibeide, titonde kwa gala kwe me wabumbi wa. Bako chokola, bako chokola.
Bako chocolate ya, bako chocolate ya, bebe to chita. Senja kufa, senja kufa. Kunye nyongela bebe nga to seka. Toto dila chimo tono nga musika.
Bako chocolate, bako chocolate.
It's done.